Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutse ko mwadusanga no kuri www.radio.com mugakurikira ibiganiro. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva mu herere hose ku isi. Abarimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kibagereho mubashe kubaza no gutanga ibitekerezo byanyu, ni Engineer Cornelius afatanije na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu mu kanya. Ni ikiganiro rero muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Uyu munsi turaganira ku ndwara ya Ebola. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku ndwara ya Ebola. Ni indwara irimo kuvugwa mu bihugu bitari kure y'u Rwanda, ariyo mpamvu ukumenya iby'iyi ndwara n'uburyo bwo kuyirinda no kwikumira byafasha buri wese ukurikiye ikiganiro. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twabatumiriye inzobere, mugume hafi muganire, mubaze ibibazo, mutange inama n'ibitekerezo. Muduhe nomero zanyu rero tubahamagare. Mwakoze cyane bamaze kuziduha kuri Facebook. Twakire rero umutumirwa wacu w'uyu munsi, ni muganga Edison Rwagasore, akuriye ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu Rwanda. Muganga Rwagasore, muraho neza, murakomeye n'amahoro.
Namahoro, namahoro, mwakoze kutumirwa.
Rwose mbashimiye kuba namwe mwemeye kuduha uyu mwanya ku haradi ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ikaze. Mu gutangira ikiganiro, nagira ngo mbanze ngusabe ubanze usobanure gato indwara ya Ebola. Iyi ndwara ni indwara ki?
Nakoze. Ubundi indwara ya Ebola ntabwo ari indwara nitsa mu karere, ni indwara ubundi iterwa na virusi yandura amaraso cyangwa se andi matembabuzi ashobora kuba ava ku mubiri w'abantu cyangwa se mu nyamaswa. Iyi ndwara irandura cyane kandi akenshi usanga abantu barenga 50% y'abayanduye ikunze kuba yitanga. Gusa umuntu uyanduye atangiye kugaragaza ibimenyetso nyuma y'iminsi hagati y'iminsi 2 n'iminsi 20. Niyo mpamvu abantu bahuye n'abantu bashobora kuba bafite uburwayi akenshi tubasaba yuko nibura bigishya mu kato kugira ngo nibura barebe ko nta bimenyetso bashobora kugira mu minsi 20.
Yego, nk'uko mwarimu bivuze, urebye mu mateka y'iyi ndwara iramenyerewe, ubona inakunze no kuboneka mu bihugu bya Afurika. Ni iki cyaba kibitera?
Ubundi indwara kenshi yagiye igaragaza yuko ishobora kuva mu nyamaswa cyangwa se ubundi babita igicurama. Igicurama ni kitwa akenshi byari bigaragara yuko byagiye biteye indwara kandi harimo ubwoko butandukanye. Kugeza ubu ngubu hari ubwoko bugeze kuri 5 bw'indwara ya Ebola, ariko muri bwo bune nibwo butera icyorezo mu bantu cyanabayitanga. Wenda twavuga muri ubwo bwoko, harimo ubwoko busanzwe buzwi bwitwa Zaire Ebola virus, cyane cyane nabwo byagiye bibatira igihugu cy'abaturanyi cya DRC. Harimo ubundi bwoko nabwo buzwi bwitwa typhoid Ebola virus, nabwo bukaba bufite inkomoko mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Hari n'ubundi bumwe muri bwo harimo bwitwa ubundi buryo Ebola virus, wumva ko ubwo bwitiwe agace kitwa ubundi buryo bwo muri Uganda. Hakaba rero n'ubwoko buhari ubungubu bwitwa Sudan Ebola virus, akenshi bufite inkomoko muri Sudan, ariko bukaba ubungubu aribwo bwibasiye igihugu cy'abaturanyi cya Uganda.
Yego, noneho mbere yuko tujya ku murongo wa telefone ngo twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bibarize, mwatubwira muri makeya ibimenyetso bimwe biranga iyi ndwara, n'ubwo sinzi niba byose izo ubwo bwoko muvuze bwaba buhurira ku bimenyetso bimwe, mwadusobanuraho gatoya.
Ubundi ibimenyetso bikunze kugirwa Ebola, abe ari Ebola mu bwoko bwa Zaire cyangwa se bwa Sudan, rwose bumwe bwagaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, harimo kugira umuriro, kurwara umutwe, kubabara mu ngingo y'umubiri, kubabara mu muhogo, guhitwa, kuruka, cyangwa se bakababara cyane mu nda. Hari n'ubwo bagira n'ibiheri mu mubiri no gucukura amaso, bikarangira bava amaraso mu myenge yose mibiri. Ariko akenshi abantu bakunze kumenya yuko indwara ya Ebola akenshi abantu bayiyo yuko ari indwara akenshi ituma abantu bagira bava amaraso mu myenge yose mibiri. Ariko mu ntangiriro z'uburwayi wenda akenshi umuntu akunze kugira ibimenyetso birimo ibisanzwe bigaragaje ku bantu bakunze kuba bafite n'indwara ya malariya, ku buryo ushobora no kwikiranya nko kugira umuriro, kurwara umutwe, nyuma ibyo bimenyetso nyuma akaza no kuza kuza wirindi ibishogo kuba biganisha cyangwa se bifite umwihariko kuri Ebola. Ariko mu ntangiriro zose abantu benshi bakunze kugira ibimenyetso bisa n'ibya malariya.
Ndabashimiye cyane rwose muganga Etesno rwa Gasore. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka mpere kuri Nsabimana Daniel, uranyumva?
Yego, ndakumva madame Jimi.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Mwiriwe neza, mperereye Inyamasheke Ruhara Mbuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ya mfite ikibazo cyangwa igitekerezo. Ikibazo cyane cyane nicyo mfite, ndagira ngo mumbarize muganga se mu by'ukuri ko indwara nka Ebola twumva ngo ni indwara yica vuba, kubera iki ubundi ifite ubwo bukana bwo kwica vuba kandi mu gihe gitoya? Ikindi ngira ngo mbaze, ibibazo twabonye nka COVID-19 tukabona ibimenyetso bimwe mu biranga cyangwa se mu birango byayo, harimo nk'uko nayo iyo ukoze ku kintu cyangwa se ugakora ahantu runaka usanga hasigara ubwandu mu gihe kingana n'amasegonda cyangwa iminota runaka. Ese Ebola yo mu by'ukuri iyo umuntu ayirwaye akaba yakatacinga ku kintu runaka, ese undi muntu muzima yaza agakora akandura? Ese ikindi mbaza, Ebola yica mu gihe kingana iki ugereranije n'igihe umurwayi yayirwariye? Ni icyo kigero yicaho umuntu wayanduye ntabimenye? Murakoze cyane.
Murakoze cyane Nsabimana Daniel. Muganga rwa Gasore, mwamusubiza.
Nk'uko yabivuze rwose, Ebola yica ku kigero kiri hejuru, yica ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'izindi ndwara zose tumaze kumva za COVID n'ibindi. Ubungubu urebye ku bantu barwara mu gihugu cy'u Bugande, abagera kuri 66% muri bo bose yagiye bahitana, ni ukuvuga yuko ifite ubukana budasanzwe. Ariko rero biterwa cyane cyane n'imiterere y'uburwayi. Ikindi ni uko biterwa nanone yuko na miti ihari ijyanye n'ubuvuzi bwo kugira ngo nibura habe uburyo bwo kumira impfu ku muntu urwaye, cyane cyane urebye kuri indwara ya Ebola virus mu bwoko bwa Sudani. Iyo ifite n'umwihariko kubera yuko nta miti nta n'urukingo, bivuze yuko rero ibyago byo kugira ngo indwara ihitane mu by'ukuri biba biri hejuru. Ni nabyo turimo kubona ku mibare y'abantu bagenda bahitanwa na Ebola yagenda yiyongera bitewe n'uko na muti yenu bikingo ariko nanone ikindi gisho gutuma abantu bayitanwa na Ebola n'uburyo bajya kwivuza mu matsinda ugasanga abantu bajya kwivuza ingingo zimwe na zimwe zimaze kwangirika ugasanga n'ubuvuzi bukagorana niyo mpamvu buriya buri gihe tuba gushikariza abantu kugira ngo nibura mu gihe cyose babonye ibimenyetso bya mbere ku buryo bajya kwivuza ibiro byabaha amahirwe nibura byo kugira ngo bakurikiranwe nibura hakiri kare binagabanye wenda n'ibyago byo kugira ngo bibahitane ku bijyanye n'uburyo yandura Ebola itandukanye na Covid tumenye yuko Covid yandura mu buryo bw'umwuka ariko Ebola yo uburyo yandura iyo umuntu akoze ku kintu cyangwa se ku matembabuzi y'umuntu urwaye bivuze yuko transmission yayo ijyanishe cyane cyane mu gukoraho ku matembabuzi cyangwa se ikintu cyakikije kurusha uko ari indwara ishobora kwandura mu mwuka urumva niyo mpamvu itandukanya ni nayo mpamvu dusaba cyane cyane abantu mu buryo bwo kugira ngo birinde kugira ngo bakomeze kwirinda gukora ku muntu uhagaragaye ibimenyetso cyangwa se gukora ku maraso cyangwa andi matembabuzi ari yose y'umuntu urwaye cyangwa se wishwe na Ebola ikindi ni uko tubishishikariza abantu kwirinda gukora cyane cyane ku nyamaswa inyamaswa zishobora kuba zipfishije z'ishyamba nazo zishobora kuba zibasiwe na Ebola ugasanga zishobora gutuma umuntu yandura akabinyuze muri mu gukoraho kuri izo nyamaswa niyo mpamvu rero dukomeza gushishikariza abantu muri izi ngamba cyane cyane ziganisha n'uburyo umuntu ashobora kwirinda icyorezo cya Ebola
twakire undi Daniel ariko noneho ni kwizera Dani uranyumva?
Yego ndabumva mwiriwe.
Mwiriwe neza. Wowe uri hehe?
Nerere igahini mu karere ka Kayonza.
Yego, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Byinshi nashaka kubaza ngira ngo nasobanukiwe. Gusa ikindi nagira ngo mbaze kugeza ubu hari urukingo rwaboneka ese hari umuti wundi wawe wari waboneka? Ndumva byinshi nyine wadusobanukiwe wadusobanurire
nge urakoze cyane muganga rwa gasore agarutse ku rukingo hariyo waruvuze ya Sudani itafite urukingo mwamusobanurira noneho
yego kugeza ubu ngubu na muti cyangwa se urukingo ruri specific ku ndwara ya Sudani bavayo ariko harimo imiti iri kugerageza ni kugerageza n'ubu hari imiti igeze kuri ingingo zigeze kuri eshatu bazanye n'indi miti nayo irimo gukoreshwa mu gihugu cy'u Bugande dutegereje kugira ngo turebe yuko uko bizava muri ubwo bushakashatsi nyumba bizaba bifite mu by'ukuri amakuru ashobora kudufasha kugira ngo n'ibihugu kugira ngo bayikoreshe kuko mu by'ukuri ubu ngubu nta muti n'urukingo ariko imiti yose irimo gukoreshwa ubu ngubu ni imiti irimo kugerageza irimo under trial na even na vaccine nayo irimo gukoreshwa cyangwa se inkingo zirimo gukoreshwa ubu ngubu nazo zigiye gukoreshwa mu gihugu cy'u Bugande ni vaccine mu by'ukuri itaremezwa ahubwo bikiri mu bushakashatsi
yego ibyo aribyo byose turahishiwe ubwo zizagera aho ziboneke niko bisanzwe bigenda n'ubundi imiti irakorwa ubushakashatsi bugakorwa zikageragezwa nuko reka twibutse abatwumva ko iyi ari Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko abashobora kujya kuri interinete mwajya kuri www.radio.com mugakurikira iki kiganiro tusubire ku murongo wa telefone twakire noneho n'itanga Simon uranyumva
ndakumva nazo
niwe neza urakomeye urahagana hehe
niwe neza ndi Kicukiro mu Rwanda
yego yego hanyuma ikibazo rero cyangwa igitekerezo
ndagira ngo mbaze dokteri ajya mubaze ese nkuko byagiye biba kuri Covid 19 tukabona iri kuba variant ikihinduranya kuri Ebola aho bibaho naho abwo naho agira icyambwira noneho anambwire ko Ebola bavuga ngo kwirinda gukora ku nyamaswa yipishije cyangwa umuntu wishwe nayo uramutse umukoze itaramwica wenda utari wamenya ko yarwaye ubwo ntago wakandura abansubije ibyo
yego reka agusubize hanyuma ubwo niba hari n'ikindi urabufite uraza kubaza muganga rwa Gasore.
Nibyo rwose ikibazo kijyanye n'uburyo za variante maze iminsi tumva za covid aho ubuzima utagiye yinjiranya ari nako n'ubundi virusi ubundi iyo ukomeze kose ifite ubushobozi n'uburyo bwo kugira ngo yinjiranye iyo akenshi biterwa n'abantu umubare w'abantu bashobora kwandura bigatuma virusi giha umwanya wo kugira ngo ikomeze kuyinjiranya kugeza ubu ngubu na new variant tuzi icyo kuba yari yinjiranyije ivuye muri iyi Sudani ya Dwava irimo igihugu cy'Ubugande ariko ubushakashatsi bugiye gukorwa kugira ngo barebe nimba hari sub-variant ishobora kuzava muri iyi virusi ya Sudani ya Dwava ariko nanone nk'uko nabivuze uko abantu benshi bagenda banduza ari nako haba ibyago byinshi byo kugira ngo virusi ikomeze kwinjiranya ku buryo ushobora kugira variant. Ikindi kibazo ni icyo kijyanye na n'uburyo bwo ku hello
we turakumva
yego ikindi kibazo kijyanye n'uburyo bwa covid right
yego
sorry wenda agitiramo kugira ngo nshobore na naki
Simon onge subire mu kibazo warubajije
kenda rimu waje namubazaga ngo ese ko bavuga ngo bituruka kure ku umuntu wapfuye cyangwa inyamaswa yishwe nayo yipfushije umuntu aba ari muzima kandi yanduye ngo ukamukora banakubaza kuyandura
amatsemba bunzi iyo umuntu witabye Imana ahubwo no gukora ku muntu wese urwaye ko ku muntu wese urwaye ntabwo byemewe kuko bitari gushyira mu byago byinshi byo kwandura ariko wenda umwihariko nuko aho itandukanye na Ebola nuko umuntu utaza udafite ibimenyetso ruvuga ko asymptomatic udafite ibimenyetso urwaye covid aba afite ibyago n'ubundi byo kwanduza umugenzi w'umwegereye ariko kuri Ebola akenshi ujya kwanduza mu gihe cyose ufite ibimenyetso nuvuga ko mu gihe cyose waba ufite umuriro waba ufite umaze kugaragaza ibimenyetso bimwe na bimwe nibwo uwo ufite ibyago byinshi byo kugira ngo wanduze umuntu ushobora kuba yagukoraho cyangwa se yakwegereza niyo itandukaniro rihari ni uko virusi ya Ebola akenshi yandura binyuze ku muntu ushobora kuba n'ubundi amaze kugaragaza ibimenyetso bitandukanye na virusi ya covid aho ikunze kuba umuntu ashobora kwanduza niyo aba adafite n'ikimenyetso na kimwe.
Simo wasobanukiwe neza cyangwa hari igisigaye?
Ndumva nari nsobanukiwe ariko ikintu njya mubaza
yego turakumva banza telefone yawe icitse ahari kuko ntabwo turimo kukumva Simo reka twakire ntabwo arimo kutwumva reka twakire twagira Farere ari Farere uhereye urangana he
niriwe neza niriwe i Kigali Kicukiro
yego izina ryawe narivuze neza se
nitwa Twagira Alpha
Alpha okay
yego
ku Kicukiro ikibazo cyawe
uwo muvandimwe warubajije ikibazo kwindaga guhuza ikibazo ariko bari bamusubije ngewe nari nakurikiranye numva igisubizo ngewe nari nyumvishe ariko nashaka kubaza uretse kwanduzwa n'amatembabuzi y'umuntu wamaze kwandura Ebola kwari igihe tujya twumva nk'ahantu hamaze igihe kinini nta Ebola iharangwa ariko ukumva ngo yongera haboneka uretse kwanduzwa n'amatembabuzi ubundi ikindi kintu cyayizana umuntu ayambaye bwa mbere atari undi muntu w'imwanduje niki cyari mwanduza icya kabiri nabaza nti ese nk'umuntu aramutse abonye ibimenyetso bya Ebola ari nk'ahantu adahita abona ubuvuzi bw'ibanze ako kanya ikintu cy'ibanze yakora kugira ngo wenda anarinde sosiyete kuba yagira aho kwikwirakwiza ikintu yabanza gukora byihuse ni ikibi igitekerezo natanga ngibona nkuko hari izindi ndwara bafatirana mbere yuko zikwirakwira bagatangura ikingo rwayo mbere yuko hagira n'abazandura mbere yuko zigera ahantu kiri natanga igitekerezo bazashyizemo imbaraga n'urukingo rwa Ebola rukaba rwasansibirizwa mu bantu bakayikumira mbere yuko yagira wenda nko mu bihugu duturanye ko tuzi ko muri Uganda iyo na Kongo igerayo ariko bakayifatirana mbere cyane cy'igitekerezo nari mfite.
Urakoze cyane muganga rwa Gasore, mwumvise ibibazo n'igitekerezo cya twagira.
Yego, murakoze cyane, murakoze. Nibyo koko wumva ahantu hatari hasanzwe hari icyorezo cya Ebola, nyuma y'igihe ukumva icyorezo cyahise cyaduka. Ibi rero akenshi nk'uko nabivuze nuko biterwa n'uburyo transmission ya Ebola cyangwa se uburyo yanduza. Ebola ubutangiye mbere y'uko yanduza hagati y'abantu ku bantu, nuko habaho uburyo inyamaswa zanduzanya. Bavuye ko nabuze aho uducurama dushobora kwanduza izindi nyamaswa, harimo inyende n'izindi. Bigatuma rero ubundi akenshi ya virusi iyo iri mu ducurama cyangwa se iri mu nyamaswa, akenshi izo nyamaswa akenshi ntabwo zigira ibyago byo kurenda cyangwa se bita ngo rambi. Mu ducurama usanzwe hari aho tuvuga ko ari nka reservoir yazo, ku buryo virusi birimo nta kibazo, ku buryo nta kibazo nta ngaruka zigira cyangwa se ziterwa n'iyo virusi. Ariko ibyago biba iyo abantu batangiye kujya inaho byagiye bigaragara cyane cyane mu gihugu muri Congo DRC, n'ubwo bushakashatsi cyatumye Congo mu gihugu cya Uganda, aho abantu bishobora kuba ari abantu bagiye bakarya mu nyamaswa cyangwa se bakajya gufata inyamaswa zipfishije. Ibyo rero bitari bifite ibyago byinshi, noneho yuko abantu bahita bagira gute badandura. Ibyo bitayo spillover, ni ukuvuga ko uburwayi buba bwavuye mu nyamaswa bukaza muri mu bantu. Ni ukuvuga ko ubwoko bwa transmission, ni ukuvuga ko virus ubwayo is zoonotic, bivuze yuko ni uburwayi bushobora kwandura hagati y'inyamaswa buza mu bantu. Ni nako byagiye bigenda, aho ibyorezo byagiye bigaragara cyane cyane bya Ebola. Hamaze igihe nta muntu urwaye, ariko nimukumva hari icyorezo kiradutse bitewe n'uko abantu bashobora kuba barafashe ku matungo cyangwa se bararinye ku nyamaswa zishobora kuba zipfishije. Ibi rero bigenda bigira ibyago byinshi byo kwanduza abantu. Umuntu umwe akanduza imiryango, akanduza abaturanyi, akanduza imbaga y'abantu, nyuma yaho akaba ari icyorezo ku buryo bigabanya bigikumira. Rero icyo twakora cyose ari na mpamvu dushimangira yuko mu gihe cyose ubonye inyamaswa ishobora kuba yipfishije, nibura ukitwarika n'uyikoreho, kuko ntabwo ubuzi mu by'ukuri icyo iyo nyamaswa yaba yishwe cyangwa se icyaba cyabiteye. Rero ikindi kijyanye n'icyakorwa mu gihe cyose
umuntu yarwaye,
mu gihe cyose ugaragaye ibimenyetso bya Ebola, nicyo wakora. Nicyo wakora mu gihe ufite umuriro, mu gihe wumva ko urwaye umutwe cyangwa se kuba mu ngingo, kuba mu muhogo, ugahitwa kuruka cyangwa se kuba mu nda. Icyo gihe icyo wakora cyane cyane mu Rwanda ni uko ugomba guhita uhamagara umurongo wa telefoni yacu ariwo 114 kugira ngo abaganga bakugereho bagutware baguhe ubuvuzi. Ntabwo twifuza yuko hagira umuntu ugaragaza ibimenyetso bya Ebola akagenda agafata taxi cyangwa se imodoka, moto, akajya kwivuza. Ibi rero mu gihe cyose agaragayemo Ebola bizagora no kujya mu bushake abantu bashobora kuba bahuye nawe. Rero kuri iyo mpamvu kugira ngo tugabanye ibyago byo kwanduza hagati y'umuntu ushobora kuba azi neza ko afite ibimenyetso n'abandi, turasaba yuko buri wese ugaragaje ibimenyetso bya Ebola akaba afite uburyo yavuye mu gihugu cy'Ubugande cyangwa se ahantu azi neza yuko hari abarwayi yaba yarahuye nabo, nibura ko yaduhamagara kuri umurongo kugira ngo tuze tumufashe, tumutware kwa muganga, tumufasha bwose bikenewe kugira ngo akujyanga pombe
none muganga nubuntu nkuwavuga ati nimpamagara se ndishyura iki nubuntu ku muntu uhamagaye kugira ngo ajye kwa muganga
rwose ibijyanye n'ubuvuzi bwa Ebola n'ibindi byorezo ibyo bitetse gutanga ku buntu no kugira ngo turamire abantu kugira ngo atagira atabaho kwanduzanya hagati y'abantu niyo mpamvu iyi serivisi zitangwa mu buryo ni uburyo bwo kugira ngo borohereze abarwayi cyangwa se abagaze imiti kugira ngo bavurwe hakiri kare bataranduza abandi
yego ubwo rero nizeye ko ibyo babisobanukiwe hanyuma hari akantu yarabaje uriya twagira yatanzeho igitekerezo kajyanye n'urukingo mwavuga ko zirimo gukorwa ariko yenda hari icyo mwamubwira niba zishobora kuzajya mu zindi
kugeza ubu narukingo kugeza ubu narukingo inkingo zari zisanzwe zikoreshwa ni inkingo za Ebola virus yo mu bwoko bwa Zaire aho mu Rwanda twanakingiye abantu benshi barenze ibihumbi 800 ariko kugeza ubu ngubu kuri virusi nshya yagaragaye mu gihugu cy'u Bugande kugeza ubu ngubu nta rukingo turategereje yuko ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo bitugaragarize ko kuko bizakora nabwo tuzabona uburyo bwo kugira ngo tubibagezeho abanyarwanda n'abaturarwanda bose
Simon agomba kuba hari akabazo yari yasigaranye cyangwa se igitekerezo sinzi nagira ngo twongere tumusubize ku murongo wa telefone yari yacitse mbere yuko twakira Marcel Simon hari ikindi washaka kongeraho mu magambo avunaguye kugira ngo tubashe kwakira n'abandi
ashobora kuba yari yavuye atakansubije cyangwa yagasubije navuyeho namubazaga ko wenda covid bavugaga ngo covid yaha bitewe n'uburyo yihinduranyije se iyo bavuze ngo Ebola ya Zaire na Ebola ya Sudani ya Ebola ya Uganda byo bituma bate nayo irihinduranya nka covid
arako yari yasubije mu kanya kashize ariko ndumva muri make yakongera akakubwira hanyuma tugakomeza
nibyo rwose ubundi uko ukubyumva kumva Ebola yo muri Zaire kumva yo muri Sudani wagira ngo yuko hari uburyo yagihinduranya ariko kugeza ubu ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko ubwoko bwa Ebola yo muri Zaire na Ebola yo muri Sudan ni virusi zitandukanye ku buryo atari virusi yagiye yihinduranya iva muri ubwoko bwa Zaire ya muri Sudan so kugeza ubu ngubu ni virusi zitandukanye ubushakashatsi buratemo gukorwa ikizavamo wenda gisa kuzatubagezaho kugira ngo twese tutunganye ibitekerezo no kugira ngo tumenye uko gahunda zimeze ariko kugeza ubu ngubu ni uko virusi ari ebyiri ari virusi yo muri Zaire na virusi yo muri Sudani byari bigaragaye yuko mu by'ukuri ntaho bihuriye ahubwo ari virusi zitandukanye nuko zose ari Ebola
Radio y'u Rwanda i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi kuri wa gatatu nkuko bisanzwe bijyanye n'ubuzima uyu munsi turavuga ku ndwara ya Ebola twakire noneho Marcel uranyumva
yego ndabumva kandi ndabasuhuje
yego urakomeye se natwe turagusuhuje
yego ndakomeye ndashimira Imana
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo ndashaka kumubaza itandukaniro riri hagati y'ama Ebola atatu Ebola Sudani Ebola Zaire niyo yagaragaye muri Afurika y'Iburengerazuba za Sierra Leone na za Marawi hagaragaye Ebola ubwo bigaragara ko bitandukanye icyo ni kimwe hanyuma ikindi kibazo cya kabiri amatembabuzi niba umuntu yafashwe ariko bikaba bitaramenyekana hari ukuntu agenda agakora kuri puwanyi ya serire agakingura ashobora gukora kuri garde ku ma etage ya matembabuzi hasigaye arimo iyo mikorobe yanduza Ebola ashobora kuhamara igihe kingana iki ku buryo nanjye naza hakoraho nkandura kuko twabonye ko covid twagendaga duhanagura na sanitayiza bitewe n'aho umuntu tugiye ku maserendri y'abintu nk'ibyo ndetse ibintu bikorwaho n'abantu gukora ku cyuma cy'imodoka winjira mu modoka ishobora kuhamara igihe kingana iki ku buryo yahakoze undi yaza akakora akandura akabazo ka gatatu hano mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika y'Iburasirazuba muri rusange tugira ingendo muri ibi bihugu bidukikije kandi rimwe na rimwe usanga abambuka barara mu mahoteli wababara ni bakeya bitewe n'urwego umuntu yambutsemo nkabaza nti bagenzura bate cyangwa ingamba ziteye zite ku buryo bagenzura ko umuntu atababeshe bitewe n'aho aturutse kuko njye niba uyu munsi nje naraye nanduye cyangwa nanduriye mu modoka nkaza kinjira mu mupaka nkajya aho ngomba gutegereza iminsi 21 nshobora kugaragaza ibimenyetso nk'isohoka aho ngaho kandi baratumye bagasanga ntarwaye kubera ko niba umuntu agiye Uganda arajya mu bice byinshi kindiye nkanjye ibyo nakoreragayo igihugu cya Uganda nakigendaga nk'ugenda mu Rwanda nk'ugenda mu mudugudu kubera ko ibyo nkora byabaga bisaba kugenda mu madistrigite hirya no hino bitewe n'aho amasoko aherereye none nkabaza nti ingamba ki ku buryo abantu bavuye hanze binjira mu gihugu yaba beshye ahaturutse yaba atabeshye bafite ingamba ki ku buryo indwara idashobora kwinjira bitewe n'aho yaba aturutse yaba muri Uganda cyangwa se muri Congo cyangwa se n'ibindi bihugu bindi bidukikije kugira mu Rwanda turushaho gukomeza kwikingira n'ibyo bibazo bitatu nari mfite
yego urakoze cyane Marcel ikibazo icya mbere ndumva yari yakivuzeho sinzi niba yakongera agasubiramo muri make ya matandu itandukanyirizo rya moko ya Ebola muganga rwa Gasore ijambo ryanjye
urakoze reka mbisubiremo na kibazo ni byiza ubundi nkuko nabivuze harimo ubwoko butandukanye bwa Ebola ubwo butanu muri bwo bunini bwo butera icyorezo mu bantu harimo Ebola Zaire harimo Yotatai harimo ubundi buryo harimo Sudani muri iyo zose iyo urebye zose zimeze kimwe mu bijyanye n'ibimenyetso n'uburyo byigaragaza cyane cyane iyo umuntu amaze kurwara Ebola bose bagaragaza ibimenyetso bimeze kimwe harimo kugira umuriro kurwara umutwe bijyanye na bwo bijyanye byose ariko itandukaniro akenshi usanga ni itandukaniro ry'uburyo virusi iteye imiterere ya virusi ni nabyo akenshi usanga ari n'imbogamizi yo kugira ngo ubushakashatsi kugira ngo byihute mu kugira ngo nimba umuti bitemeze kimwe virusi imeze kimwe ni uvuge ko wa muti uvura Ebola virus yo muri Zaire ni nawo wakoresha n'ubundi kuvura Sudan virus ariko kwaye kwegi itandukaniro y'uburyo imiterere y'iyo virusi birangira n'ubundi harimo iryo tandukaniro bikaba bigasaba yuko hashakishwa uburyo hashakishwa imiti hashakishijwa inkingo zigenda kumera cyangwa se zishobora kuvura ubu bwoko bwa Ebola virus ariko kugeza ubu ngubu harimo itandukaniro y'uburyo izo virusi ukuntu ziteye ariko nanone bifite aho bihuriye kubera yuko indwara ya Ebola virus ari Sudani ari Zaire ari mu buryo zose zifite ibimenyetso bimeze kimwe harimo kuva amaraso harimo kugira ibiheri kubara mu nda n'ibindi n'ibindi nanone ku bijyanye n'igihe umuntu virusi ishobora kumara ubundi ubushakashatsi bwari bwagaragaye yuko virusi ishobora kumara igihe kirekire cyane iminsi irenze 8 ku muntu witabye Imana bivuze yuko mu by'ukuri naho umuntu urarwaye Ebola ashobora kuba yafashe bishobora kumara igihe nayo mpamvu dushishikariza abantu bose ku bijyanye no kugira isuku gukaraba intoki n'amazi n'isabune inshuro nyinshi izo ni ingamba zashyizweho kubera yuko tuzi neza uburyo virusi yandura ko aho umuntu wanduye cyangwa se urwaye Ebola virus aho yafashe bishobora kugira ibyago byinshi byo kugira ngo umuntu wakoze nayo kugira ngo yandure rero bishobora kumara iminsi myinshi ariko kugeza ubu ngubu ubushakashatsi burimo kugenda bugaragaza yuko bishobora kugera no ku minsi 8 ya virusi ikiri kuri za contact ziba ziza contact z'ahantu umuntu ashobora kuba yafashe ku buryo virusi ikomeza kuba ihari bigateye ibyago umuntu kugira ngo yandure ikindi bijyanye n'uburyo tumenya abantu mu ngamba zashyizweho usibye izisanzwe bijyanye n'ubuvuzi hari zireba abantu bava mu gihugu cy'i Bugande muri zo harimo kubakurikirana umunsi ku wundi umuntu wese wavuye cyane cyane mu duce n'ubundi turi bashyize mu kato na Muwembe muzi mwese yuko Muwembe na Kasanda ni uturere twashyize muri lockdown mu gihe cyose tubonye umuntu uvuye muri ako karere kubera yuko tuzi yuko aba afite ibyago byinshi byo kuba yarahuye n'umuntu wanduye Ebola virus ikigihe tumushyaniwe mu kato kugira ngo tumukurikirane tumusuzume tumupime mbere ko ajya guhura n'abavandimwe n'inshuti agashyira ibyago byinshi byo kugira ngo abandure rero turabizi yuko bishoboka yuko hari abantu bashobora kuza bakabeshya ariko nayo nabwo muve yuko ibintu ibintu nubundi bufatanye rufatanye hagati y'abantu bisaba ko tumeze kwigisha nabi dukora kugira ngo umuntu yumve yuko ari inyunguze inyunguze kurusha uko atari uko umuntu aza kugira ngo mushe mukaka ntabwo ari ni inyunguze bwa mbere mbere kugira ngo adakomeza cyangwa se agende yanduze imiryango ye n'abavandimwe inshuti wumva ko ntabwo tubikora gutyo gusa ahubwo tubikora hamwe tufatanyije n'abantu binjira ariko bikajyanisha n'ubundi twigisha n'ubundi dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve kandi mu bantu bose baza mu by'ukuri abenshi baza batugaragaje ko bavuye muri kariya karere kandi bakaba ntacyo batwaye kubashyira mu kato kuko ni ukubazi neza mu by'ukuri yuko batagiye mu kato bishobora gutera ibyago byinshi ingo cyangwa se ababyeyi n'abavandimwe yaba bagiye gusanga mu rugo
ya nibyo nifo babisobanukirwa bakamenya ko bagomba kugira ubwo bufatanye si ukwirinda gusa ni no kurinda n'abandi kubuza iyo ndwara gukwirakwira yereka twakire noneho Kwizera Lucky Ahmad uranyumva
waho uri na mukankusi
uraho urakomeye urahagana
hehe uraho murahuga
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ni ikibazo ariko ni igitekerezo ubwo ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi murenge wa Buyoga
yego yego nyarutse twakira igitekerezo cya rwose
ndagira ngo umutumirwa ese ko twabonye wenda mu gihe cya COVID twifashishije wenda gahunda ya kuguma mu rugo ugatanga wenda abantu bari mu rugo mu rwego rwo kwirinda wenda contact hagati y'abantu kwirinda ko abantu bakwanduzanya ese nta gahunda ya kuguma mu rugo cyangwa se lockdown nayo irifashishwa ishobora kwifashishwa igatanga umusaruro ku buryo bugaragara mu kwirinda icyorezo cya Ebola kuko iyo turebye dusanga Ebola wenda yo yandura mu gukoranaho si mu guhumeka se abantu beyirinze wenda gukoranaho babashyiye muri lockdown byo ntabwo byatanga umusaruro ikindi kintu nakwibaza urugero wenda nk'ubu ngubu mu midugudu hagiye habamo abajyanama b'ubuzima ese abajyanama b'ubuzima bahawe imyitozo cyangwa se ubumenyi bahawe amahugurwa y'ukuntu nabo bashobora kwirinda Ebola kuko hari igihe nk'umuntu ashobora kwandura indwara ya Ebola ntamenye ko ari byo arwaye akaba yakwihutira wenda kujya ku mujyanama w'ubuzima mujyanama w'ubuzima nawe akaba atazi wenda adafite n'amakuru ku ndwara ya Ebola ugasanga wenda habaye nk'ikibazo cy'uko nawe yakwandura ese ni ubuhe bushobozi bahawe cyangwa se igahugurwa bahawe ese bahawe n'ibikoresho bishobora kuba byabafasha mu kwirinda wenda kuba bakwandura indwara ya Ebola icyo kibazo nari mfite hano mu majyaruguru y'u Rwanda nkunda kubumva ni umunywanyi w'ikiganiro muri Isanga
nuko nuko n'ibindi byose bibikurikira rwose turagushimiye
ibyo byose ndabikurikira
muganga rwa Gasore mwansubiriza Kwizera
yego kumakoze cyane kujyanye na guma mu rugo yuko ari mu turere twashyize muri guma mu rugo mu gihugu cy'u Rwanda ni uburyo bumwe bushobora gukoreshwa kugira ngo bugabanye ingendo n'abantu no kugira ngo hataba gukwirakwiza bya virusi hagati y'Ukraine n'utundi rero kugeza ubu ngubu byagiye bifasha yewe no mu bihugu bya Sierra Leone hari outbreak icyo gihe habayeho izaguma mu rugo igihe gitoya ariko ni approach zo kugira ngo hagabanye cyangwa se transmission uburyo virusi ikomeza yiyanduzanya hagati y'abantu bigabanuka rero kugeza ubu ngubu ntabwo ari gahunda turimo gutekereza n'igihugu kuko na ubu ngubu ingamba zirimo turimo ni ingamba zijyanye n'ubwirinzi ingamba zirimo no kugira ngo tudukumire icyorezo kitagera mu gihugu kuko nta murwayi n'umwe uragaragara ko afite Ebola mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu niyo mpamvu dushishikariza cyane cyane kujyanye n'ubwirinzi ibijyanye no kurinda ingendo ahantu hazwi yuko hari uburwayi ibyo ni ibintu turimo gukora kugira ngo abantu birinde ataza kuza kugira umuntu wandura cyangwa se akaza kwanduza imiryango ye rero ku bijyanye n'abajyanama b'ubuzima bajya badufasha cyane mu bijyanye na covid bajya badufasha cyane mu bijyanye n'ubukangurambaga ubu rero ntabwo twabasize inyuma turimo kubahugura twatangiye kuturere turi most affected nitwe turi twegeye gihugu cy'Uganda aho ngaho ho tamaze kubahugura bakaba tubushobozi kandi bakaba bajya kudufasha muri icyumweru kigiye kuza ni icyo bita NPH week ku buryo bazashakisha abantu umuntu wese ushobora kuba afite ibimenyetso kugira ngo bamujyane mu bitaro bamumenyeshe ko kugira ngo nibura abe evacuated bamujyane mu bitaro bamupime. So iyi ni gahunda n'ubundi twize neza yuko ajyana n'ubuzima bari badufasha kuva ku itangiriro n'ubu ngubu turimo kubahugura ku buryo muri iminsi iri imbere y'igihugu cyose tuzaba tumaze kubahugura tuba bafite ubushobozi bwo kugira ngo bakurikirane abarwayi abantu bashobora kuba bafite ibimenyetso bigendanye na kwebola. Kugeza ubu ngubu nta mujyanama w'ubuzima ugomba kuvura umurwayi wa ebola mu rugo kuko ntabwo bimeze nka covid aho twakurikiranaga abarwayi mu ngo ahubwo umuntu wese uzagaragaraho ufite ibimenyetso icyo gihe agomba kwihutira kugira ngo amujyane mu bitaro no kugira ngo abaganga b'inzobere bafite uburyo bari protected bamukurikirane by'umwihariko.
Ye twakire na Bright niyo nkuru uranyumva?
Ndabumva.
Ye urahagana hehe?
Ndi mu Burundi.
Yego. Ufite ikibazo igitekerezo?
Ndiye nshaka kubaza ikibazo. Ndiye nishizi.
Yego.
Ndiye nishizi. Ndiye nishizi mkazi yuko. Nalikonda za mwini kenga. Mkawo. Nachiri kumupaka umu Rwanda. Mkazi yuko wala. Wala dupima. Wala dupima ebora. Kwa kwa ta ebola dufite kuri icyo gihe na covid ni yari yanjye rero nashaka kubaza abo bantu ufite kuri iri ki nyuma y'abantu hatihaga covid kandi niyo amavaksi yaje yaraboneka ufite nashaka kubabaza mbega amavaksi ya ebola yeye gute niba ataraboneka kuva kiriya gihe hose kuko uhari kuva muri demiseri
uravuga 2016 ntabwo ndimo kumva ne 13 cyangwa 16
2016
yego
urumva kuva kiriya gihe niko tujya mu myaka hafi imiri umwaka wese tujya tujya mu mwaka ugirindi nene wabitse kandi bazi ko ari ikibazo cya ebola gihari nene vaksi yayo gute ntayibaho ntiyibaho tanyi yagenze gute gute ibyo bindi bavuga ati indwara abantu bateza kugira ngo babe baradandaza ku isi ibyo wari byo nyine icyo kibazo nashaka kubabaza
muganga Rwagasore guma ku murongo rero niyo nkuru kugira ngo ubashe kutwumva kuri mu Burundi.
Ndiyo kuri ikibazo kitunze nk'icyo nibyo nagiye turiza ariko nibijyanye na mvakse kugeza ubu ngubu na mvakse yihariye kuri ebola mumva mu gihugu cy'Uganda kandi ubushakashatsi burimo gukorwa kugira ngo haboneke iyo vakse ishobora gukoreshwa kugira ngo habashobore gukumira icyorezo mu gihugu cy'Uganda ndibaza ko ariko bimeze ariko hari abantu benshi bagiye bakingirwa mu Rwanda ariko bagiye bakingirwa kuri bakoresha vakise isanzwe dukoresha muri mu bwirinzi bw'icyorezo cya ebola y'ubwoko bwa Zaire bivuze ko kugeza ubu ngubu ntabwo dufite urukingo isi yose nazo bake muri clinical trials igerageza kugira ngo haboneke inkingo zishobora kwifashishwa mu guhasha ebola virus
ndumva birasa nkaho yarabazaga ati igihe ni kirekire kuva mu 2016 ariko izo nkingo zindi ntizibashe kuboneka agomba kuba yumvaga byaratinze cyane.
Yego bishobora kuba byatinze ariko nibaza ko icyo gihe wumva ko ni ubundi urukingo kugira ngo ruboneke bifata igihe kandi bisaba efo zitandukanye ubwo reka twizere yuko iyi nkingo nibura zije ziba ziri efekitive kuri ubwoko bwa ebola virus.
Yee, kwa chile noneho Fabien mvuye kure. Uranyumva? Fabien? Fabien mvuye kure ni wewe tugezeho. Na wali mu Burundi, telefone zo mu Burundi zikunda kutugora. Reka tuve twakiriye Inosa Nduwimana. Inosa?
Oui.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Na uri mu Burundi ndabibona kuri telefone yawe. Ye, wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Cyaje ni igitekerezo.
Yego. Nyarutsa.
Shinga wabona akwiye kuzabarinda hamwe n'ibitera nk'iyo ndwara ntama nkabaza yuko ne twatoye rucanco rw'iyo ndwara hariho umuti uhari ushobora kuvura iyo ndwara cyane mu mafarumasi cyangwa iyo bihari cyane ahandi hantu hama hasaba yuko kuzabarinda abantu apa muyinde akabaza barinjira bazabaraye barasuzuma baraba yuko atangwa babaye kwaye amabanga batukasha twikingira cyeke no urana nta twebwe tuhana urubibeho kamaze kugira kwikingira nta wufahiye batamusuzumye cyane ubucahiye batamusuzumye ama niho yose ararinda iyo ndwara nta yose ahera mu turere tumwe tumwe
ye urakoze Inosa ugume goma ku murongo ubwo bagusubiza kuko ugaruye ibibazo yari yamaze gusubiza kubera ko turabizi ko mutadukurikira aho ngaho mu Burundi ugumye ku murongo agusubize muganga rwa gasore
murakoze reka mfite cyo cyambere cyakanye nabara cy'imishinaza ariko icyambere n'icyaje n'imiti kugeza ubu ngubu na muti ubura Ebola virus ubwo ku Sudan ariko uburyo bw'ubuvuzi buhari nuko abantu bavura ibimenyetso abaganga bavura ibimenyetso nimba ufite umuriro bakareba uburyo bavura umuriro kuko indwara irangwa cyane cyane no kubura amazi mu mubiri bitewe nuko umuntu aba aruka no guhita ibyo bita biganisha rero n'uburyo umuntu ashobora kuvura umurwayi kugira ngo adakomeza gutakaza amazi cyangwa se ibyo biri mu mubiri ni ubuvuzi dukoresha ubu ngubu ni ubuvuzi bujyanye n'icyitwa primary symptomatic management uburyo umuntu akurikirana umurwayi ariko ukamuvura ibimenyetso ariko nta muti wihariye ujyanye na Ebola virus ngo kuba kidanza
ndumva icyo yabazaga cyari urwo urukingo hanyuma n'umuti wa umuntu yakwifashisha ikindi
nta rukingo ruhari kugeza ubu ngubu byose byacyari mu bushakashatsi atugeze yuko ibizava mu bushakashatsi tuzabumenya kugira ngo tubyifashishe
yego igisigaye yari inyunganizi yavugaga ko abantu binjira basuzumwa kugira ngo bavuze iyo ndwara ko bayakwirakwira Inosa rero ndizera ko wasobanukiwe ubwo turagushimiye telefoni yari yacitse igomba kubicitse n'ibicitse nonaha ariko reka dukomeze noneho twakira ni mvuye kure yagarutse ku murongo Fabien yego ni Habyarimana ni Metusera tuvugana
ni Metusera tuvugana
yego ikaze ku ijwi rya mene
rero mu ntara murakoze
uri hehe
ni mu ntara ya Kirundo mu gisagara cya Kirundo
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
na je ngomba kubaza muganga nimba iyo ndwara ari ubutabazi bw'ibanze umuntu yakorera nk'umurwayi wayo ikimufata ngo nyene igiti umuntu yaba ashaka kumukorera kuko ziyandura uko urenze kurusha izindi
Uravuga ubutabazi bw'ibanze wowe nk'umuntu uri hafi y'umurwayi wa mukorera
yego ikimufata uta ataraga hagati y'umuriro iri kure yirewe
tega amatwi
cy'umuntu wa mukorera
tega amatwi yari yabivuze ariko ntabwo mwatwumvise ubwo reka agusobanurire guma ku murongo
bibanze ubone umuturanyi cyangwa umuvandimwe agaragaza ibimenyetso bya Ebola ikijyambere nuko utagomba kumwegera kwirinda kumukoraho maze ugahamagara umuganga ukwegereye mu Rwanda dufite imirongo itishyurwa ariyo 1-4 ni umurongo harimo abaganga b'inzobere bakurikirana abantu bose iyo bita command point umuntu wese ushobora kufite ibimenyetso agomba guhamagara umuntu kugira ngo nibura tumwegere tumufashe tumujyane kwa muganga kandi ibi byose bikorwa ukuntu ahandi uri mu Burundi ndibaza ariko nawe uburyo bwabo bafite ariko ikihutirwa cyane cyane ni uko ugomba kumenyesha inzego z'ubuzima zikwegereye kuruta uko wajya kumukoraho kuko kumukoraho nibyo bigushyira mu byago nawe n'abavandimwe n'abantu bose baba bamwegereye kugira ngo ubandure ikize ni uko ahubwo utamukoraho ahubwo ugahamagara umurongo cyangwa se ugahamagara inzego z'ubuzima kugira ngo baze bamukurikirane.
Metusera wabyumvise? Metusera turi kumwe?
Turi kumwe mwakoze nabyumvise
ndakugore. Yego rero wirinde gukora ku murwayi twizere ko nta uzabona hafi yawe ariko anabonetse wakwirinda kumukora ukamutabariza abaganga bakaba aribo bamwita gukora babazi ibyo bakora. Mu kirundo ariko mwari mumeze neza?
Yego tumeze neza mugabo izuba rirasengeje.
Murambuka ariko murambuka mukajya mu Rwanda mukajya kuryikinga iyo ari ryinshi mu Burundi imipaka yarafunguwe.
Ufise urambuka mugabo abantu baca ku mipaka isanzwe atari ku maboda baremererwa.
Yego yego wakoze rero kudukurikira ubwo reka tukureke hanyuma uvuke mu byo wari wibereyemo. Twibutsa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko yari ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Turasubira ku murongo wa telefone noneho twakira John uranyumva?
Hello.
Irindi sina umbabariye sina ryumvise.
Nimugisha Yohani ariyo John.
Yego yego
yego mumeze neza?
Tumeze neza nawe?
Sinatwe turashima ni kuri nda muri Rwanda yamunsaka mugasanzwe ndi Murundi.
Yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Aya ge cyasa n'ikibazo umutumire ndagifatiye agati sinzi ko mufisemo abatumire.
Ni umutumire umwe?
Yego nagwa mase n'ubaza turavuga ikibazo cya Ebola iri kwirakwira iri mu gihugu cya Uganda nabonye ko ariyo teme muri ko. Yego nagwa mase n'ubaza umutumire waje igihugu cya Uganda n'ibihugu byacu aho biherereye ni hafi na hafi kandi abanyagihugu baragenderaniye ariko ibihugu byacu ndabona nta ngamba ikabije nk'iz'igihe yari yadutse muri Congo zafashwa mu ntoki ashobora kuyitinyisha ariko ubu wenda natangamba zihari nuko baba babona iyi Ebola yoba atanga ubwo yo ifite nk'iya mbere cyane ni igiki cyo wagituma atangamba zifatwa kugira ngo abanyagihugu bakingirwe bataragera batarashyikirwa.
Ibyo ni ingamba zirahari da yakomeje no kuzisobanura nuko ubwo dufatiye hagati nyine
oya kusa ku mipaka benshi abinjiya nta bipimo urabye bigifera na covid nuko na covid.
Wowe ubwo kubwawe urumva nta ngufu zirimo gushyirwamo nk'uko byagenze kuri covid?
Oya nta ngufu nta ngufu biherekane by'ingamba zirahari bigaragara abanyagihugu babwira n'abantu kwikingira bagakaraba n'ibindi muguraje nta ngufu zirimo nk'ubwa mbere nk'uko babona covid cyangwa nk'uko babona Ebola ubwa mbere kiri muri Congo.
Ariko John hari uwavuga ati urimo kubivuga ko nta ngamba zihari kubera ko uri kure iyo mipaka tuvuge hagati y'u Rwanda na n'u Burundi na Uganda na Congo nacyo reka
Tanzania niho ndiko iyi mipaka y'u Rwanda n'u Burundi isanzwe iriko urage iyo habaye nk'ikiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi harakunda kuba hari ingamba biraboneka mu gura bya iyi mipaka yindi usanga hizi chani chani ya Tanzania ikimenga yoyo ya yari iwa vyo hii paka mito mito
iyo deka mwumu
paka mito mito ita kunda kuhishi ya kuhingu buchani wa fata viga li ya hana wa hazi ahimishira
urakoze cyane John urimo kutukumisha ku murongo cyangwa hari ubundi buryo urimo kudukurikira John okay goma hafi rero hanyuma agira icyo kubwira muganga rwa gasore ibyo John Mugisha avuze murabivugaho iki
makoze cyane makoze kuva kubitekereza 20 nzeri nibwo icyorezo cya Minisiteri y'Ubuzima Minisiteri yuko hari icyorezo cya Ebola muri icyo gihe kuva icyo gihe mu Rwanda hari ingamba nyinshi cyane zagiye zishyirwaho muri zo harimo mu byiciro bitandukanye harimo icyo cyane bavuga ku bijyanye n'abantu binjira mu gihugu aho turimo gupima ibijyanye n'umuriro ariko nanone tukakomeza tukabaza n'ibibazo bishobora kuganisha ku bimenyetso cyangwa se kuba umuntu yarahuye n'umurwayi cyangwa se umuntu ufite ibimenyetso bya Ebola izindi ingamba zagiye zishyirwaho harimo amahugurwa amubwira atangwa hirya no hino ku baganga ibigo nderabuzima ku buryo baba bafite ubushobozi nibura bwo kugira ngo bamenye umuntu ushobora kuba afite ibimenyetso n'uburyo bashobora kuvura umurwayi cyangwa se kwitaho umurwayi ashobora kuza afite ibimenyetso cyangwa se ari afite uburwayi bwa Ebola mu zindi ngamba zirimo harimo ibijyanye na za laboratwari twagiye dushyira ahantu hatandukanye mu gihugu kugira ngo dushobore gupima icyorezo cya Ebola mu gihugu cy'u Rwanda kugeza ubu ngubu tumaze gupima abantu benshi bari barenze 100 bari bagiye bagaragaza ibimenyetso n'umuriro bakaba baravuye ahantu bahakeka yuko hari icyorezo cya Ebola muri bo tutari tubafata n'abantu abo tuvuga ko ari nka suspect cases kandi barapimye ku bw'amahirwe ni uko muri bo bose twapimye kugeza ubu ngubu nta muntu umwe wagaragaje virusi ya Ebola harimo ibindi bikorwa turimo gukora cyane cyane ku bijyanye n'ubukangurambaga dukoresheje radiyo televiziyo turimo kubukoresha mu gihugu cyose kugira ngo nibura abantu bamenye ubukana bw'ibirusi ariko n'uburyo umuntu ashobora kwirinda uburyo umuntu ashobora kwandura n'ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane cyane turimo gushimangira muri byo harimo umucyo wo kugira ngo abantu bakarabe intoki buri gihe hakoresheje amazi meza n'isabune ibi kuko tuzi ko ari ingamba zimwe zitagoye kandi mu by'ukuri umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo yirinde Ebola izi ni ingamba zitagiye zishyirwaho mu gihugu kandi tugakomeza kuzikaza kugira ngo dufashe abanyarwanda kugira ngo batagira umuntu uzaza akaza muri sosiyete cyangwa muri komyuniti agakubakuba akanduza abandi ni uburyo kugira ngo dukomeze kurinda abaturarwanda iyi ndwara y'Ebola
murakoze cyane turi kutaragana ku musozo ariko hari hasigaye na Innocent wifuzaga kugira sinzi niba ari ikibazo cyangwa igitekerezo mu masogonda make cyane Innocent
murakoze cyane nshimiye dogiteri ku busobanuro bwiza duhaye ndetse n'ingamba amaze kutubwira bafashe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndamushimiye cyane ariko kandi ntekereza ko izo ngamba nubwo bazifata ariko bareba cyane ku bantu baturiye mu mujyi kurusha uko bareba wenda muri mu mpande zose cyane ko hari abashobora kwinjira mu gihugu mu buryo bwa magendo baciye mu nzira za bugufi bakaba babasha kwinjira mu gihugu cyane cyane ko turi mu minsi mikuru yo gusoza umwaka ya Noheli n'Ubunani bakaba bakanduza mu cyaro
reka igitekerezo cyawe ubwo tugifatira aho ngaho twumve ko hagomba gushyirwa n'ingufu no ku bijyanye n'ibyaro mbonera hakanya ko gushimira mwe mwese twari kumwe shimira na muganga Edison Rwagasore watuhaye ibisobanuro birambuye kuri iyi ndwara ya Ebola n'uburyo bwo kuyirinda no kwikumira shimira abamfashije nyine no ku buhanga bw'ibyuma nabo bari bakurikiye ikiganiro kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.